Wapi vigelegele? Walisifu jina lako Papa wa mbinguni Aga brada anada Yosha mkono wako Watu wa uone Walisifu jina lako Baba
Papa wa mbinguni
Yosha mkono
Tukuse
jina lako Hey baba hey kau tene
Baba toko itaji shuka utene
Baba baba bebe toko itaji shuka utene
Baba 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 kule binguni toko itaji ashuka utene
Baba, toko itaji shuka utende.
Beta música.